What shall we do now? What we there upon the place that we make them dead?
Big
comes in that dead.
Tramp.
Cindy Funawina. Cindy Funawina, my baby, when the end in Bambande. Ndi wenti mauna wino sama futi kenku machi tansanje. Tatana nawe, tatana nawe mama. Tatana nawe poti ndiwe wanga. Nde ukandipasa to loving, nane ndikupasa yanga. Uka usase zako zaine, nane ndia uzanga. Tatana nawe, tatana nawe mama. Satana nawe poti ndiwe wanga. Tandilondole pagua, ndalumbila mtima ulishua. Olo litaomba zua, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama. Zakala nawe, iwe wanga.
Samati wele lekonda, akati wana mtima wa umakunda. Sanje jani ntenda, kwa mbili ya vuta kuchiza. Masala mazulo ziwona, ukadwala nizi kuchengeta. Ukamalila niza kutunjoza, au mami. Zakala nawe, take you far away. Ikasambile kukata pe.
Fine, fine lady, I wanna see you on a daily. When did you turn part any? I promise I no go change on you. This your ways, I'm loving all this your face. And I never ever complain. So same way when this up one year. Tandilondole pagua, ndalumbila mtima ulishua. Ololita omba zua, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe. Zakala nawe mama, zakala nawe, iwe ni wanga. Tandilondole pagua, ololita omba zua. Zakala nawe, zakala nawe mabipo. Zakala nawe, iwe ni wanga.
Ukandipasa to loving, nane ndikupasa yanga. Kauza zinza kwa zaine, nane ndia uzanga.
Watch a man a star.